kuddwa omulabe owedde mwamanyi essuubi likendeera n'abakwetoolodde balabikanga bafuuse emmizizi ko gy'oli laba emmunyeenye ekyo ekyo evaayo ebiriddeyo bonna balina obwetaavu ebikusibye byonna bijja kugenda singa okiganya n'ekyalako mu nju yo tobana kutyo Yesu mu nju mwali omulwanyi waffe ategeera ebiri mu mmeeme mukkirize naawe akyaleko gy'oli byonna ebigonye ebimuwe akusumulule tobana kutyo Yesu mu nju mwali omulwanyi waffe ategeera ebiri mu mmeeme mukkirize naawe akyaleko gy'oli byonna ebigonye ebimuwe akusumulule
Jolly, you're not every girl, yeah, be more, I'll be some more of that.